yapheli minyaka ndifunana nawe, ndicingana nawe bonke obubuhlungu abupheli. Uthi makuthini isasela sindenzani, asindiyeki wasishiyelani, sakwenzani.